son son Omeka. Jésus-Christ est Seigneur.
Bana RDC, Bakula Kekwater, Basali Nzambe, Male Imboloka, Sakwe Kinyo.
Eh eh eh. Jésus.
Zala 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 no, zala Nzambe. Fanda 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 no, na motema. Zala 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 no, zala Nzambe. Fanda 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 no, na motema. Zala eh eh eh, zala Nzambe. Fanda 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 no, na motema.
Mokili malami babo manga visa tamemeli bango molimo na Nzambe. Bango babo manga visa tamemeli bango molimo eh, molimo eh.
Molimo e Tambola kananga e Molimo e
Banaka pembeni nanga e
Molimo e
Kumeleta kuma Banda Nzambe binina ye
Zala 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 no Zala Nzambe Fanda 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 no Na motema
Zala 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 no
Zala Nzambe Fanda 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 no Na motema
Hey
Ah
Okay Esprit de vie
Calme bango
Ofongola manzela nanga ye ye
Nambisa
nge bofunga ofongola manzela nanga ye ye
Manzela nanga
Nzambe edina bala Sukyo koyoka nga
Sukyo koyoka nga
Zamba maselo tunasisa kyo koyoka nga
Maître.
Bidine Nzambe. Balonga Nzolele. Bambe manje mokula 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 lokola benyamo.
Lokola benyamo.
Nangala ba ebole bako mema ekulusu bako mema.
Bwana
Nzambe bako mema.
Kolo
Yesu bako mema. Ok.
Zamba Davina Boketsu. Laura Ebengo.
Sibine la Seigneur.
Bine bia.
Mama mama mama.
Kala mingi ta kozonga.